chatelo chaka chakireke adu adu emloi adu irikona petatelo chaka chakireke adu adu emloi adu emanyana mloi usawelela emanyana mloi usawelela.
bona o tšhaba go fa sa marong mo jaaka setlala ke number one asiba ke ra motho wa o lalela bopotsopontse ge ba tsaile ena bo ya palle ke go fasa nna ke ramasengetsa letšhala ka gara matšhala ka pelo e pompa botšhalaka